koinainia mutwe mwendwa tugatume ndicirie kwita tutige koinainia mutwe mwendwa tugatume ndicirie kwita nitue nenie ndakuhitiirie ingiuga sori no unjohere nitue nenie ndakuhitiirie sorry no unjohere mwendwa visa yaku ndamĩkĩtie kĩoro no nĩndaiga nĩ sori murata visa yaku ndamĩkĩtie kĩoro no nĩndaiga nĩ sori murata mwendwa ndaiketie ibuba ria kanju oni buba ria kanju oni ndaigire ni sori murata mwendwa tutige koinainia mutwe mwendwa tugatume ndicirie kwita tutige koinainia mutwe mwendwa tugatume ndicirie kwita nitue nenie ndakuhitiirie ingiuga sori no unjohere nitue nenie ndakuhitiirie ingiuga sori no unjohere mwendwa yaku ndamĩkĩtie kĩoro no nĩndaiga nĩ sori murata visa yaku ndamĩkĩtie kĩoro no nĩndaiga nĩ sori murata mwendwa gĩcũhĩ ndaiketie ibu baria kanju oni ndaigire ni sori murata yeso ndaiketie ibu baria kanju oni ndaigire ni sori murata mwendwa.
Ingĩ
gaito thome ni wonagwo maingi ukituka hituka nendokale kire ayutuire unjigeire nendokale kire ayutuire unjigeire Gando, you're not a nanny at your kin and get up. You give it a gando, you're not a nanny at your kin and get up. You can and get up, Nakoroke Haraya, Girani Quaterera. You can and get up, Nakoroke Haraya, Girani Quaterera. Kana geithanduko, kana kemugunda gira ningweterera. Kana geithanduko, kana kemugunda gira ningweterera. Nendokale, kire ayutuire unjigeire. Nendokale, kire ayutuire.